da mun ka diba mun ka gani mun ka ce
ko min yewi min dari min bi to himbe be lime min kebi himbe kemi dido e joyo worbe chapande jeddo e joyo roobe hemre e lesuji nayo e jeenayo der mabbe sappo e jeddo funo sawbe sukabe farma be buddudugo e der mabbe gan ko be lima no be keme tato e laso e jeetato e hitane yaade duubi joyi
won shekara zuwa shekara biyarna
labi diya adudon e kojanal to dengi werbe be
mangi takardu mun
ba min gadi dereji e hekkude gomnati kambe pelle balloji mi woji meri o min podi hakiloji mu'en e gaddanama ton goto ko bayeri e feccere ton maro goto gollirde horejo gouvernement wadde nibe tonoji maro sapo dagge keme tati gudo tuddorde keme tati arkillaji keme tati e basiji sapo goto fu no wata ko watta himbe hemre dum woni ballaka ke baka jina amma no wodi fedde HCR de tawa kando min lindi dum dereji hautade e pam
eta da kungiya pam
garo nimbe be waddana en fu sadorma far jonde mon der no kurande
yew akoy matsala
rek handen sadorman tawado don on woni rafidiam e nyamdu denne no dangal gal gadammi e gomnati e pelle balloje woni be ballita himbe wuro ahmet ferobe kesumbe e fahanden gure tawabe e wuro ahmet ben dendu balle gam mingi ballaga ko himbe wuro go gadi kano min kantinayi bindi gam tiagal nogay e joyi lewru janvier warde nogay e jeetatimu min kebi habaru ko wobbe gari dogo marché zataka zaratawa e bangi min yemi e commissaire bangi on kambe himbe wurogo ballamin min lima tawabe der gure de tobe min pama dimma mabbe gam min tabintini ko der commune bangi on hande no wawi latade der ferewbe be bibbe bombe gara nata der mabbe no wadando ko doggoybe zamfara en gara kan endu
iya ka wonnta zamfara